nyaniriza bali mirembe zati nyungula maziga nkaba mwe mulabe bwasanyuse mama nzala ne tata ali musanyusikala jemfunyi mukyanjo zawe za tata mpulira nyolwa bere yungule ziga sirina dembe buli muzadde azala afune watula n'abayizi bwe tusoma mbawo ekiramu misipene yansomesa nayaluhimu nasoma pulayimari eri namugongo principal wa koleji yekiswera yanagamba batikyo obugambo bwange bigezo nayita bulungi sikalashipu katerina mulala nvuganya bwe twasomanga gavumenti mbajjansa okuwererwanga n'ensi gyemba nnonze nnyina okugenda Canada enabe mufiri okugenda United States ibiri ku lupapula zino zizo omu Afirika ebiri enamba Kenya ne Nigeria nnyina okugenda labakalunsambulira ekiwenda kize kyanasomera ebweru okukeberebwanga zendabyereste waabwe obulamu bwontimaye tebukulwako be mugaka sikala yapakyeyo Kinana, emuddwalire ku lweriri mu Singapore omulamu nga tolina akalwadde n'akamu tamometeera gakikumi tebakulimba ate bw'oba oli mulwadde nga si buno obukenenya tamometeera gakulweru takasaayi sirimu k'omulabire kuba ebitaala luvannyuma n'ekiseera g'omusaayi era n'ekisembayo okuba mulambo n'ekiraba ekikuweebwa bokisi ya ddagala n'akatabo kattasa okujeeyunanga era n'ekwesigamya eri omutonzi fenna abakebereddwa omulamu abaddomu katasuuseemu kalwadde emmeriru kwago ababiri bazuuliddwa nga balwadde emisujja n'emitwe egibabokka okujula okwabika fenna abasigaddewo nnamba esinga kiragiro ekituweereddwa kwenenya ky'okundiira amaziga mujja kkogga mukwate bye mbabuulira ku bandu genda emyaka ndi mu 10 nga na musanvu omugalanda wa ssebo ndabye okusaana zendabyereste waabwe obulamu buntimaye tebukulwako be mugaka sikala yapakyeyo twasomanga ulira nkulage nkane kulindiridde nandifudde olumbe nga kwali kukkaanya naye nakwata kumanyiwowe oyo masita edi eyakajjajjo abayizi ontuze nkumu tulabye wamma yansomesanga mbudde ow'emirembe olw'okubeera omugezi nfunye obuganzi yasooka kunsaagirako nga yeekuteera n'ebitabo n'eŋŋaana okubisomanga luvannyuma neenenya so nga alimba nti nali nsaaga busaazi lesiti lwali lumuna nkwasa ebitabo bye ŋŋende mbimutwalireko eyo gy'asula yaŋŋamba nti yingirawo mu kisenge leeta ebitabo ebisomwa ssolo erugendo bwe yalaba nnyingidde aggadde oluggi naye nkomerera enduulu nga terimuyambi nagezaako okumuluma ekiso n'akijjayo busaze bw'otakkiriza konze mpiira ki oyiza omunda azirumyemu afuuka nsolo muntu akwata omukazi gwazo Wezo munda zirumi mafo kansolo Muntu akwato mukaza saliwo kufa Kumulundi ogwa soka manyaba lenzi Gate kwe gwa sema kumandu genda Zenda biere site wabwe Kumulamu kumtima ye Kebukulwa kowe mungaka Sikala ya facheyo Kafirwa wakazi batano balamba Isomero lisana olu omuntu omu Bere yungule ziko vulwa debuze Uvalabe ya galoro kukanya Nesente tuliwa binambe singa Kugataba leta yo disco kusomero Nefirimwezi tawedo kutusanyisanga Kugataba leta yo disco kusomero Nefirimwezi tende kabano uvwenzi Aba na vube batu zemfapate babalwa Aba izi tuliwa funambe singa Neva izi vanafa batego naira Nateno naderi atenga inda Banila vana mchisulo chimanya kumwa Mama wangoli bubita limirembe Sawa msangolu era matukane zigia Izaba faba tambula bali mirembe Nizisombola bola lojune zijula Uza kulatha ya njimia genzo kuenda Na haba kume bisulo na boba sasira Atuka wale mirelo watu wako kansolo Madirisa tukaita mungolu abalenzi Sigala kuma bitanda ya tunama bafu Zenda viere site wabwe Kumulamu kumtima ye Tebukulwa kome mugaka Sikala ya pacheyo Malezi kabia vantu Havana dalava toku igo mwenzi Nemini meji tugata mawanga malala Tuigari ebisa isa ili abulingeri Nebukula liensi mbieri tuweza mizigo Wana bakopa mingi mbe mirirano Tuziza kupamire omoli kuchagulo Walirano abasude mula vebocha Pima mubo uliza kalino mwana wo Dalewe gomba no tulo ono kuswala Chitukwe gata na muno evi abafumbo Biaveranga mbisote biolekwa Yena dalava zate konga mwefuga Kumute sita zabana mfumbo wamwe Ministro edikeso ningisabi wama Kukukolo butawera baizi tufanyo Nibatichabe kutempisi masomero Kuro kuganza bawala kumanyi Muleke neyu neta sabange yamba Nemwe kufira munga kukoli mirabantu Na akabina akawete kova ganda bange Akalike ilingula uwe ilinguzi Yebele ya lila wakonga nebusa Nalio katiri wete koninga mkate Chimanye sawe tuseo kugenda Mbenga nekasoda sichaka iwayo Obobu tunda mbobo waganda bange Gawanda buta busisa wanganyoma Bali babati ayo tatane mama nzala Bandi haulungolo dakaba Yaba iziwe tusoma bali julentana Gaba senti penadi erechi swera Bambi mkubanga nyoko nsavire nyo Mkama naso nyuanga tuse masoge Mkwano wange sala wetu asomanga Masawa mumpe sala ili omotonzi Tambale kete mango kumuyambanga Mkwana vanga tanafamo na kujarimu Hai mkama katonda Haba izi tuchikusaba